Uli mukazimazi ukora kwawo kuzira kurungi efuse zaitwa zirizira kurungi abana baito basomesaze wama abantu bengi bahere mirimo mukamaruhanga kongere mugisa abole faithi uli mukazimazi ukora kwawo kuzira kurungi efuse zaitwa zirizira kurungi abana baito basomesaze wama abantu bengi bahere mirimo mukamaruhanga kongere mugisa yakatabo kiwo katuzare manzi abole faithi akuzira kurungi kizira kawompa kuzira kurungi mbekera marwara kuzira kurungi mbekera masomera kuzira kurungi sara tusaba kimparlamenti abole faithi uli mukazimazi ukora kwawo kuzira kurungi efuse zaitwa zirizira kurungi abana baito basomesaze wama abantu bengi bahere mirimo mukamaruhanga kongere mugisa abole faithi uli mukazimazi ukora kwawo kuzira kurungi efuse zaitwa zirizira kurungi abana baito basomesaze wama abantu bengi bahere mirimo mukamaruhanga kongere mugisa tumuhe abole faithi mali tumuhe agende mu parlamenti tumuhe tasorora mu bantu mali tumuhe agende mu parlamenti tumuhe ukyara murungi mali tumuhe agende mu parlamenti tumuhe tasorora mu dini mali tumuhe agende mu parlamenti abahereza mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti abasiramu mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti bakuristayo mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti tumuhe abole faithi mali tumuhe abole faithi uli mukazimazi ukora kwawo kuzira kurungi efuse zaitwa zirizira kurungi abana baito basomesaze wama abantu bengi bahere mirimo mukamaruhanga kongere mugisa abole faithi uli mukazimazi ukora kwawo kuzira kurungi efuse zaitwa zirizira kurungi abana baito basomesaze wama abantu bengi bahere mirimo mukamaruhanga kongere mugisa kakoroko tuhakaroko waitu tumuhe agende mu parlamenti nyabuharwa mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti kiura mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti abakenzo cyo mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti kakoroko tuhakaroko waitu tumuhe agende mu parlamenti yarusozi mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti ufundo mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti katoke mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Butiti mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Ngarale mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Mbale mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Yakatwire mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Abarukombe mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Nyangwanzi mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Nyantungo mbesengerize mali tumuhe Tunduzi mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti Kisajo mbesengerize mali tumuhe agende mu parlamenti tumuhe abole faithi mali tumuhe agende mu parlamenti Fine Art Studio amanyacha center vibes with the life of joy we wish you the best abole mama wabana